abantu abalala. Program tuli Musavana 256 amanya ngabuli job Big Brother Matthews Kachintu mpako yange atenyi zekwandiza na tem programu eno kiriza ntandike n'abagenyi bange bendi nabo wano mu studio njya kubanjula nino mchala gwe bayita tubamwita wisi neye mchala Mary Nantumbwe wekiri sababuze kwa tuliza mchala Mary Nantumbwe
abawuliza chinana munana katonyeze munana radio ya abajaja mbalamusizako na batu saa kwa kulamsa kwa Nkumba University Vice Chancellor Professor Jude Lubega nesimi ya kubirano
ok, tisanyuse nyo nafe tisanyuse nyo kufuna wako kuwa Nkumba University teda tatambude eka atambude ni muami uwevuze aha, Joseph
ni anza nyo mtestesi wanafa watuliza mbala msiza nyo ama nyanga ya wago gede Joseph Urevuze Chisache muna ule mezi
yes,
nange nsanyi so kupanti uruwa lero ntuseko wano nganze okuchikirira bannaffe aba UCC atende Nkumba University okulaba nga tuongera okutanya ensonga eyokusoma nga tukozesa ebyuma bikalimagezi n'emitimbagano
yes sir. Ok katutandike ne mchala Mary Nkumba University omu ne UCC
yes sir
mukwataganye
yes sir
okutuukiriza omukulu Urevuze kyayogeddeko
yes sir
kyekiru ekyo
tuina program bajita digitally enabled community centered early childhood development approach gene nkola gana twajituka ko wakati wa Nkumba University Minister of ICT and National Guidance Minister of Education and Sports ne abateka mu SCMB aba Uganda Communications Commission ne UCSAF nge ye fund government yateka okulaba nti abantu babulijjo batuukibwakewo empereza ennungi bintu bya teknolojia nenge no program ya DCEDA nga bwe tugiyita etunuulira okulaba nti omwana ali mu ssomero lya government asobola atyo okubeera ng'akosa ICT oba emitimbagano okulaba nti asoma nga kino byonna kituyambako gata Uganda eno esobola okubeera mu class emu nti omwana asomera e Kampala nga tuyambiddwako teknolojia abeera asobola okusoma n'omulala asomera Arua, Ebira, Kabale, Kalangala nti ensi yonna tugireeta mu klasi emu okulaba nti tewakyaliwo ogamba nti abaana b'e Kampala be balina abasomesa abalungi ffe tetulina abasomesa abalungi eno programu etunuulira okulaba nti mu klasi emu eggwanga lyonna lisobola okusoma ne tubeera nga tufuna omutindo gwe gumu ogw'okusomesebwa n'omusomesa y'omu so ye ngeri eno program jedi nga kati twasooka okutegezesa masomero asatu mu abiri mu ggwanga lyonna Uganda nga muno mulimu amasomero musanvu okuva mu Central Region amasomero musanvu okuva mu Eastern Region amasomero mukaaga okuva mu West Nile amasomero mukaaga okuva mu Western n'amasomero amala mukaaga okuva mu Northern Region yes sir
okay okugezesa kuno kutuusewa
kati tuzze tukikolera mu kye tuyita phases twalina omutendo ogwasooka we twagenda okulaba mu regions ezo masomero ki ge tusobola okutunuulira okuleeta ku ground gana amasomero twatunuulira nnyo kye bayita underserved communities obaga amasomero agali remote nga resources ntonotono okufuna education eyeetaagisibwa so we twaga identifying nga tuyambibwako ba DEOs by Inspectorate of Schools mu regions zonna zonna ne ba CCT those are core teacher trainers tutors nga batuyambako okulabaga amasomero agali obubi naddala mbyenjigiriza we twamaliriza ne tubawa equipment oba ebintu ebisobola okubayambako okusoma erya teknolojia nga muno mwalimu TV mulimu teknolojia ya gwe bayita learning management system system wene yamba konti omusomesa wabeera asomesa e Kampala gali amasomero amalala gakonekitinga ne gabeera nga gagoberera okulaba nti bano kye basoma
ok tuli ku kinana munana munana CBS FM tugendagenda ko mu bulango wano katono wetuna watuvudde mu bulango tujja kumwera tugende mu maaso ne programu yaffe eno ekwata ku kuyigiriza abaana okumanya okukozesa ebyuma bikalimagezi nga bakyali bato basobola okubanga bonna basobola okusomera mu kibiina kumpi kyekimu okukozesa abasomesa be bamu newankubadde nga tebali mu kifo kyekimu Okay, wetu kwa wetu ni kari katukole mbu wetu ti atetu kumeo uchali nafe, chagenda maso katukole mbu wetu tijibje kuu china na mnana kasimuza mnana CBS FM edashika mnana zokezwa yoke ni somo mwenda ugwe misana tuchali na wagenye mafe chala Mary Nantumwe okuva ku University Nkumba.
Yes,
sir. Bade nangina sumire Nkumba.
Yeah.
Di alumni. Aha, atene tumira ni mwami Revze Joseph, okuva mu UCC, kanti twali bwencho, yesebo, nga tugira ku nteekateeka eno gye batunyonyodde, oba giyite project gye batandika nga babadde batunyonyodde, obadde okyatunyonyola ebituukiddwako.
Yes, sir. Kati amasomero gano, get referring to nga underserved oba unserved communities ge masomero ga government agesudde mu bitundu ebiri remote amasomero gano twasobola gatuukako ne twasessing embeera yago ne tusobola okugawa equipment ye tuvaluinga ku milioni tano geno equipment
buli somero
yesebo
okay milioni tano
geno equipment egenda kuyamba ku abayizi na abasomesa okulaba nti abayizi bano bafuna omutindo ogwetagisibwa okulaba nti basobola competinga favorably na amasomero amalala agali mu urban settings katinga wetu gama nti kala agali nga mu Kampala mu cities ezenja ulone mu Wakiso so amasomero gano gawebwa equipment owenja ulo nera equipment ono tulaba nti dine somero edibera difunye tuina che tuita peer support nti dine somero edimu mu region mweridi dine okuyamba amasomero amalala agali public agali attached okulaba nti program eno e benefiting abantu bangi nera nga kati apparently twakatuuka ku masomero agali wakati wa 10 ku 2 nera nabasomesa bano tetuteekayo test equipment ne tumulekawo tukolagana mu ne PTA tukulagana mu ne school management committees okulaba nti eno program egenda maso muntu wetu nabera tumaliriza amasomero tugawadde byetaagisa abasomesa tubasomeseza kino tusobola kukibeezaawo tutya ku sente ensaamusaamu okulaba nti omusomesa omuzadde nabatwala amasomero benyigiramu so tuyina eyenkolagana wakati wa PTA wa masomero district n'abantu abalala okulaba nti ki kino ekintu kigende ebbanga ddene
okay oyogere ku masomero ago agali mu bisoso wa masoso g'ebyalo nga oli yebuuza nti amasomero aga gasinga gabeera mu mbeera tegalina masanyalaze kati na equipment ze mubawa bazikozesa batya oba ze bafuna nga tebalina masanyalaze mu masomero
nga tetuna kubatwala equipment ebintu ebimu bye
twatunuulira
yesebo nti esomero lye tunoonyeza mu region eyo wadde didi underserved nedina security okulaba nti bino ebintu bikuumibwa nga tebibbiddwa lina amasanyalaze okulaba nti kino kituukibwako nenera project eyina ebintu bye supportinze nga internet nti to making sure bayina internet ebeera ku buli kaseera okulaba nti abayizi teba suba kusomesebwa kwonna kubeera kugenda maaso n'ekirala neera nga wengamye tukolagana ne PTA ne school management committees okulaba nti at least abazadde nabo benyigiramu nti kino ekintu kibenefitinga nze naawe wenga omuzadde bufunayinzibwawo okulaba nti bino ebintu ebireeteddwa ministry ne UCC tubikuuma ng'ate munnaffe si yabitutte okulaba nti abaana bafunamu ate tetubafiiririza
okay tuyanze nyonyi butuyanze ge kanzirewe mukulu Joseph Revze sebo mkama wange mpuliza mbulunje mchalo nonga yogera njaka lusigiru mtuwe chifana nya uliliza obukuru wente katekeno insunga eno luachi nkuru nyo ilie vye njigiriza
nianza nyo sebo mtestesi nga sinaba genda kukuru wa nsonga njaka doko ngira okutanya kunsonga javo kwa ugera ko
okay.
Nti nga tuvude kwevyo evyo umeviwele duwa masomero gano na yate mulimu nenkole ndaje tuongeddemu iyo kutendeka abasomesa bano
okay.
Okuba nti basobola okukozesa ebintu bino ebibaweereddwa n'okukozesa softwares oba tools ez'enjawulo okulaba nti basobola okuba nti basomesa bulungi abaana abo bw'ogatta bw'oyogera ku sente zaitu zaayogeddeko n'ebirala bye tuwongeddemu tubala nti buli somero atleast tufunye milioni ataano ataano
kulaba
sente nyingiko kasente kangiko okulaba nti ebintu bino bisobola okukola ki okutambula obulungi mugeza ko kusiga ekifaananyi kugamba tusubira nti omwana nga atandika okusoma atandikira wansi
kituufu
ate bulijjo batugamba nti akakyama amamera
bukagolola
kamenyeka bumenyesi so tusubira nti omwana ono atandikidde wansi nga asoma bwe tuba tumuwadde exposure muzungu kyayita exposure nga tumulambise bulungi tusobola okufuna kikola ki kyetwetaaga y'ensonga lwaki interest yaffe oba okwagala kwaffe ennyo kwagenda mu masomero ago aga wansi ate amasomero aga primary ekyo ngo kijjeewo tuina national Ministry of Education and Sports yakyusa ne NCDC bakyusa mu curriculum yaffe okugeri kifaa tusomamu emabega wali ebintu bikyuseemu so okusobola okuba nti omwana ntumulambika obulungi okuba nti asoma bulungi kiba kiri nnyo okuba nti tutandika okusoma kati nga tukozesa ebyuma ebyo kuba nijye bujja nibagenda okukola ki okusoma atuwuliriza ssebo gye muli eyo temulaba bulungi bigenda mu maaso naye nze ali wano mbiraba omuntu ono ajjudde ebyuma ebimwetolodde singa teyasoma engeri yakubikozesaamu tetwali sobodde kufuna kye tuwulire essaawa eno ensonga lwaki engagement yaffe etandikidde wansi okula nti omwana ono tugera tumutendeka bulungi bulungi naye ate si mwana yekka n'omusomesa
era wembadde nzija nti omusomesa yeye ateekeddwa atya
omusomesa
kubanga yasomesa omwana ono
kati twatandika n'omusomesa mu byonna byonna bye twakola twatandika n'omusomesa okuba nti abangulwamu mu ngeri ey'enjawulo okuba nti asobola okukozesa emikutu gino gye twogeddeko n'emitimbagano bw'obanga weetegereza bulungi omusomesa yeetaaga ebintu nga munaana mu mbeera eno gye tulimu mu kyasa kino kye tulimu okuba nti asobola okusomesa obulungi omuki omwana kati ebintu ebyo omunaana byonna twabiwa omusomesa bwe tumala obimuwa ne tumugamba kati musomesa munaffe nti anti oli musomesa munaye nti nga gwazzeeko bire twafuna mu kibiina nti tulina ekyo tuyita art of teaching and learning ng'okozesa emitimbagano gino nakyo tukikola bwe tuti bwe tumala ne tugamba nti bw'obanga oyagala okuwa omwana notes okusoma ebifunze asobole okusoma obulungi nti aye ebifunze bino bw'okikwata n'okinyigamu wano n'onyigamu bwoti wano n'okolamu bwoti wano n'okiramu bwoti wabanga asomeye yekka tajja kwebowa tajja kubeera ajja kuba ndi anyumirwa okusoma okwo
ojja
kumwanguyira so abasomesa nabo ne bateekebwa mu ngeri eyo nga bayambibwako one okuba nti bayiga okukozesa ebyuma bino ebiweereddwa number two ne baweebwa ebyuma byennyininnyini baweebwa laptops okuba nti zibayambako okukola research of course ne internet nabwajogeddeko aye nekyo n'okuba nti nno tuggumiza enkola ey'okusomesa nga twenyigiramu eya hands on si kusomesa busomesa n'oyogera bwogezi n'otambula n'okola ki
n'ogenda
nedda bw'omwana ne practical nayo ogikolere ddala agirabire ddala adde awaka ng'ekintu kiyingidde bulungi muki mu bwongo bwebanga experiment gy'ogenda kukola gikole gyerekodinge ogiteekeyo ati n'ekirala kye twongerako kiri kimu nti omwana bw'abanga abadde asoma singa aba amisinze class eyo bitwawa amasomero gano biina enkizo mu kurekodinga mu kutereka waliwo eterekerwa ebintu bino webigenda omwana aba amisinze class eyo baba abatasobodde kusoma olw'ensonga emu oba endala asobola okubisanga naweza ka rekodingi ako kebaterese obulungi naaba nga asobola okukola ki naye okuwulira ebyagenze mu maaso n'okulaba si kulya kyokka naye n'okulaba ebyasomeseddwa nga akola
ki enkola nga nnungi
nga taliiwo
kuba bwenkuba mwakafaananyi ffe engeri gye tusomyemu nti bw'oba omusomesa tomusanze muno tasobola kunnyonnyola musomesa ne wano osobola okulaba
wano olabako bulungi nnyo baga nti kino kyatambudde bwe kino kinaba bwekiti ne bwekiti ne bwekiti akati wano ndi bulungi n'olyoka obuuza ebibuuzo by'oluvannyuma yesebo
bikozesebwa ki ebirala bye muwa abasomesa bano okukozesa
ngojeko bye twogeddeko waliwo tools naze tuwa abasomesa bano okukozesa oba softwares olwosobola gwebayita Canva ono akozesebwa okuba nti nno odesigninga obufaananyi obulungi obuli captivating obufaananyi kugamba obuteeka omwana mu mbeera ne mukifaananyi ekyo ekyekintu kyasoma ekyokubiri tuyina software ge tukozesa asobola okugyayo video omusomesa osobola okwerekodinga ng'osomesa n'olyokwa obala n'okuba ekibalo kyo ku lubaawo wali nga bwe werekodinga omala okwerekodinga n'oba nga akavidiyo ako tukateeka mu learning management system yaffe tukozesa ey'omwana okukola ki okukozesa tulina kye tuyita simulation bibanga yalibadde nga virtual kugamba ebintu by'okwegezaamu ng'olaba ebintu bitambulanga bwe bino okutambula naye ngate mbutuufu bwabyo oyinza okuba nga tukola ki nekinjawo kye twongeddemu kye kya offline learning nti amasomo gali ge twayogeddeko agatalina masannyalaze oba amasannyalaze gabadde gavuddeko basobola okufuna content ono gwe twogerako mu offline mode oba ku CD oba ku flash oli ayina essimu n'amuteeka mu kasimu ke naddamu n'amuzannyira kasimu ke niwa kuba tabadde wa tabadde kusa so offline learning naye tukola ki tumukozesa mu masomero gano so mu bobanga okozesezza ebyo nga bye tubyogeddeko tusuubira nti omwana yenna we yalibadde teyalibadde na buzibu ng'akola ki
tiyandibadde na buzibu kituufu naye bwe njogera ku sofa kwempulira ku masomero agakyafunyeeko obusobozi okufuna kino kye mwogerako njagala osigire ekifaananyi ebiseera eby'omumaaso olowooza binaafaanana bitya
ebiseera eby'omumaaso nsuubira nga bijja kuba byerufu nnyo n'okusinga bwe tuli kugaa tujja kuba tuli basanyufu okusingawo lwaki olw'ensonga nti tusuubira nti abaana baffe bajja kuba basomeseddwa mu ngeri ennungi eyo etulaga nti fena tuli ku village emu
tunasobola okubuna ebintu bino byona nebibuna mu Uganda wonna
olugendo olwa mayiro olukumi tutandika n'ekigere kimu
kituufu
olwo tusimbudde ekyokubiri tusuubira nga tulaba bulungi nnyo nti gye bujjaeyo mu maaso amasomero gano ag'enjawulo agatalina bintu nga tugendo nga amasannyalaze galina internet agatalina security bigenda kuba nga bikoleddwako naye ate ekisinga mu byonna nti omusomesa owaffe ono omanyi tulina abasomesa ba mirundi emeka ebiri tulina abasomesa betwaliise mu luzungu ba digital migrants emyaka nana okudda waggulu abazaalibwa mu biseera biri betwaliise before computers gyebali ate abasomesa abo be basomesa abaana baffe ebiseera ebisinga so mu mbeera eno gye tuliko gye tukolagalamu gye tukozeemu ekintu kino kijja kuba nti abasomesa abo betwaliise ba before computers bajja kuba nga bali more than ready nga betefutefu n'okusingawo okuba nti basobola osomesa omwana waffe gwetwogerako basomesa omwana ali digital native azaaliddwa mu mbeera eno eya digital ekitegeeza nti kagaapo ako akandibaddewo kajoba kakoze kagaddwa tusobola okuba nti tufuna ekonome ennungi tusobola okuba nga tusoma bulungi ebintu osobola okutambula obulungi
kaseera ko tuyina katono kemboozi yabadde ekyanyuma nnyo ku nsonga eno ne bwe tunaafuna omukisa omulala olyawo tunabakyaza ne twongera ogigaziya nga tuwumbawumba mukyala Mary Nantumbwe kikiwani yagatta okusembyayo ku nsonga eno
neyanza nnyo ssebo twala omukisa guno okwebaza Uganda Communications Commission nebaza ne WCSAF Minister of Education and Sports Minister of ICT and National Guidance olw'okubeera nti mu yunivasite zonna oba matendekero gonna gonna yakkiriza Nkumba University okubeera nti ye institution ebayambako okutuukiriza omulamwa gwa gavumenti eno okulaba nti omwana omuto afuna okusomesebwa okutuufu tulabe nti eggwanga lino twongera okuteeka tekinologiya mu byonna bye tukola kubanga kati ng'ensi bw'eriko byonna gye tweyongera ebeera yeetaagisa tekinologiya okugenda mu maaso
sebo
neyanziza nnyo omutesitesi nga tumaliriza omanyi ebintu bigenze bikyuka ennaku zino
kituufu
gye twatandikira edda kati si bwe bukola ki edda mu Kampala temwabeeranga jjaamu naye kati akalippagano kalinga kalippagano so nga tugenda mu maaso okuba nti tulongoosa embeera y'okusoma kwaffe twagala okweyongera okusaba bannaffe mu bifo eby'enjawulo mu masomero gaffe ba PTA school management committees beyongereko bulijjo ne management ya committees okuyamba abasomesa baffe n'abaana baffe okulaba nti beeyongera okwagala n'okuyiga ebintu bino ebitwadise ebiri modern or modern ways of teaching and learning ekyokubiri twagala okukakasa abantu nti the future is bright maaso gyetulaga ebintu birungi so nga mmaliriza njagala twekubirize ffenna okuba nti omusomesa waffe ono gwe tutunuulira nga endabirwamu yaffe tumusoosowaza nga tumuwa ebyo byeyeetaga okuba nti asobola osomesa omwana w'eggwanga okubeera omwana omulungi n'ekirala mpozi ekisembayo kwe kwebaza Nkumba University okukkiriza okugabanako amagezi g'erina n'abantu abalala abali mu bifo eby'enjawulo n'okukkiriza UCC n'okwebaza UCC n'abasomesa benyi omanyi omusomesa bwaba takkiriza kuba kusiiga nsaano ku mazzi
kituufu
naye omusomesa bwaba nga bakkiriza bambi tubeebaza era bongere mu maaso okwongera nti basobola okubangula abaana b'eggwanga
tuzanyo tuweanzege menafendoza muli de ensi jiraga yaba ntukubira ku digital nenga digital aina kutandikira uwansi tuino kuwabu wagizibu ndabwe tusubula ukulaba ngabana wa free na basumesa wa free basubula okutwala ente katekeno mumaso ate subula okufuna wa bantu